leydi malli leydi ndi witta witta heewi e muɗum ɗum fof banggal naturgol sifaji juddoji saria goso kulubali ɗo neɗɗo joola gartuɗo kay duuɓi nayyi o waɗino hakkude Libye e Algérie e leydi Guitte yaade Espagne gila o warti gawsina wondi e tinnade yala biltaɗi ti Allahji
ha watti joni meɗele tiɗallaji caggane ƴumi caggan leydi warmin ga feede noddirten OIM hooreɓe muɗum janggin amen mi hokki amen du jawdi ko nafi amen mi wawi min feeti e golleji ko nafata amen min jaati ñolman hannden miɗe gollale service goto genni kay ko naari banggal connexion ɗi e nandal muɗum faamu intunugon ordinateurim
laaji ñaggane ɗum no wonno caggal leydi ko o warti ka o hinnike golleji margal e demal e wimako duuɓi nogoy o waɗi France fade makko wattude wattu 1977
meɗe fotonyimɓe sappo e nayon ɓiɓɓe ɓaleɓe haɓɓeɓe anniya yoppude leydi France waral leydi malɗo mi wara mi ƴeewa golleji ɗi mi wawi wadde hono misali deman e margon dabaji ko nafata amen mi warile leydi Mali giddi hitande ne yorgon bongogo matande leydi ndin tijji hannen homo e amen fuu heeɓi hunde ko wawata wurde joomum
baraka fofana e hoyrojo nokku bismugol e famingol yimɓe joola nokku kay o mimi haala miijoji yogaji banggal jogola laamu e witta witta e yagol joola
hono ɗi kabaruji fuu ana maate le leɗe yogaji ga ɗo e tawede fuu baale yogaji an toon joƴƴinama e inde ɓe yimɓe feroɓe kay e projet ngaji ko heewi ana wondi e fiide dabiriji ko nafata ɓe yimɓe soɓe wari ɓe fuu dokkodira juuɗe golla yalla kabaruji lobbi ana heɓa yeɗe hakkunde ɗe balɗe fuu ko natto saabe ɓe yimɓe heɓa yiite nde cercle ngaji e réseau ngaji leydi fof hannen min joƴƴin toon centre goto ko wawata sakkitade ɓe yimɓe
caggal fandaji mabɓe yaade joola nafaka witta witta o e famaji mabɓe le yirwere nokkuji mabɓe e hakkillo baraka fofana haɓa sifa witta wittaji ɗi yata fe caggal ɓeɗo yimɓe joola ɓe
ñolamen hannden yimɓe ko heewi wawi heɓude janggam yoga du heɓinama cuuɗi doctoroje ɗum fo saabe muɗum yo yimɓe meɗen firɓe yecc caggal leeɗe saabu kamɓe itti kalsi yala ɗi cuuɗi lekkolle ƴittuɗi doctoroje moƴƴine ɗo natigue saabe du huncinde keeɓa nokkuji kewɗe le leydi nin
fedde leydi Mali humaninde jaltinaɓe no wondi imadraji dranade hakkeji yimɓe joola hekke ɗum faabaji mabɓe no yawri kaɗana Ousmane Diarra kanggoni hoorejo AME
en fo yimɓe firɓe no wirfitiɓe wara leydi mumen wittigon caggal leeɗe ma heddagon e leydi muɗum ɗum fo haqƴe tommontano ga ko ɓuuri tiɗde tofon yo fiide dabiriji hono ɓe yimɓe fabirte soɓe wari banggal hokkude haqqileji lobbi ka hokkude ɓe cafaje caggal muɗum janggunde ɓe golleji ko wawata nafude ɓe caggal soɓe ƴi joolal ɓe warti
imadraji yogaji ɗa gondi waɗede tokkoni ɗiguton ley laamu sikaso gila atnere ƴaɓɓide nde ministre humanité maligoɓe gonɓe caggal landini ɗum sisil o woni yawaraji ɓiɓɓe adama e kabaru waytere wakkati ewi docteur Bourlaye Keita tendinowo to ministre nde dabariji fof wiyama yalla wattande hakkillo ɓiɓɓe leydi Mali gonɓe ñoola jogɓe tellaji e ley leyɗe ɗeɓe gooni e muɗum
ɓamre hitan 2017 wartande hannden ko yatayimɓe ɓuñaji cifanɗo joni wonko heɓa faaba to laamu ka e baale mumen ɓe yimɓe wirfitiɓe ƴiw caggal leyde fa hannden jooɗa haala ana wondi waɗede hakkunde menen ka e laamu on ka e baale yogaji ko natto saabe fiide dabiriji yalla ɓe yimɓe ana heɓa faabe saabu yoga meɓɓe anle tiɗɗalaji fa hannden malinkoɓe ko yata millionji jeegon wonko heɓi fiiti sactere joni
ko ɓuuri capanɗe jetton ley temedro yimɓe joola naale runde afrique heddiɓe ɓe ana europe amérique du nord e asie non holitri ministre malinkoɓe gonɓe caggal